Hello.
Selam.
Selam, dinleyin sende.
Hello.
Efendim, Roma?
Efendim, Roma.
Ayyem aleyküm gargara telewi.
Onni onni gargartan telewi ni fayda ni sayra gudda mali sini rabara chubar banne.
Ayye telewi game ida game uta garagara telewi. Game uta kanni nero tabatsan bada asa ta garagara argatu dandeisan bada asa yakka laptopi silki karsi kumashan kardi karsi shane gadi bashane argatu dandeisan.
Ayye gizye bada asa kan kardi ida ka silkumarratin usena kan laptopi dufne sabran nare.
Silkiif laaptooppii amma badhaafamtan yoo argattan akka carraate Itiyoo Teleekoomii badhaafamtu kaasii kuma shan telee birrii lakkoofsa bilbila ittiin taphattan kana bantanii isan irra sinii seentu. Sa'a 24 gidduutti kara silkii keessanii seentu.
Ayyee galatoomi.
Ayyee yeroo gaarii sinaa ta'a.
Ayyee.